Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe on e jaam hannden alalbaare noga e jeɗɗi lewru février hitande 2019 sappo jeɗɗi yamre ƴaɓɓorima série ma capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niali Bulɗo kabaruji ɗo Gagny Kanté to ɓoggi janɗe to jiidal ley cuncunga waɗi hanken hakkunde hoorejo leydi meɗen ndi e hoorejo hirduɓe laamu tokkuluba to ɓe kanankoɓe ɗiɗo dokkidiri hakkillaji kabaru leydi ndi. Fusugol bombo cuuɗaɗo ley tew mayɗo goto waɗi yonkiji yimɓe sappo e jeɗɗon ɗum waɗɗi nenno ɗum waɗi ley nokkunodirteɗo gonɗo oguru haaɓe ley cercle koro laamunkoɓe o nokku dokki taƴaral wiide o bonanda waɗɗi. Fespa ko 2019 daɗodirgol ngol ana jokkin bar komo na du hombure haaɓe yo inde lommitrage goto ley ɗiɗi ɗi mali naɓe ngol ɓurodirgol ko nen o flim goto hollitama talatare nde ley sine Burkina. Yo ɗiwan sembe kabaru ikkiɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Radio leydi meɗen ndi Ibrahima Boubacar Keita bismi hanke ley cuncunka radio hirduɓe laamu Soumaila Cissé to Koulba to nenno haalaji maɓɓe ɗi paweke dow kabaru politique e ndennagu tiɗalla gonɗo hakkunde nen hakkunde jamare nde tiɗalla keɓal e jawdi kañi e kabaruji fuu nenno bembuɗi leydi ndi caggal ngol joddogol arandewol illa woteji nen illa woteji hoore leydi ɗi ƴaɓɓi ley lewru juillet e outu ƴaɓ nen hitande 2018 ɓe kanankoɓe ɗiɗo ana kani joddade kasen ley yontere waro nde e wi hooreji hirduɓe laamu Soumaila Cissé faɓidore ɗen faamu keɗɗen Oumar Waygallo e mumin Sendebo.
Wala fuu komin keedini caggal kala no leydi ndi worri fuu min kaalinimo fa yetto wayde jaam e deƴƴere kañe no nuygal sergiyel ngal hani ƴewtirede ley leydi Mali ndi. Min kaalinimo kala tiiɗallaji ko leydi Mali ndi fuu jogi noon kanko Soumaila Cissé hollitiri wiide. Min kaldi tiiɗallaji ɗi leydi Mali ndi jogi ko wembi malinkoɓe fuu ñalawma hannden o ko nayiri bangal ndenagu kañe neɗɗako fa yettoyo ko nayiri bangal keɓe e tiiɗallaji ko nayiri bangal politiki. Miɗe mila kala ko nafata leydi ndi fuu min kaldi dow muɗum. Wattu joni o fa tiiɗallaji malinkoɓe heɓene jogal wajibi sina ɓiɓɓe leydi ndi fuu joddo kalda kawra homo fuu hokka hakkille muɗum. Joni woni arande amen joddade ley ko warata ko mi asan ɗum fa ɗum luggiɗa. Pelle gonduɗe laamu oɗe kolitiɗe wattu joni o immadaraji ɗe ne gondi e waɗede fa yimɓe fuu gatta koyɗe muɗen ƴewte yalono kaddal e kawral cinñinagal ngal hani tabirede. Keɗemo kanko noddirteɗo Mamadou Camara yo jottino o kabaruji le fedde RPMD ko mo sifi dow hen.
Heddi men wala fuu ko min mbawi wajjibinde do baale kebduɗo laamu o. Miɗen darda e maɓɓe tan ɓe dokkami hakkillaji maɓɓe lobbi yalla miɗen mbawa huncande hoore tiiɗalaji yokaji hono rafindenagu dewral hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi e kabaru ewtugol nuygal sariya.
Kaldal hakkunde hooreji leydi ndi o e laamiɗo pelle luttidirɗe e laamu oɗe Soumaila Cissé ɗum hani jokkitede le yontere warore nde.
Nde jonde hakkunde Ibrahima Boubacar Keita e Soumaila Cissé waɗi fa kaltidal waɗa hakkunde maɓɓe heɓi honjotoɓe yo gaaɓe e hakkille Baba Dakono ɗum ana wawi wadde fa gollidal waɗa hakkunde maɓɓe nenno ɓe dartiri huncaninde hoore kabaruji kaɓɓuɗi hoore leydi ndi. Keɗe ko Baba Dakono wi intala agbila dow faccitago mumin Sendebo.
Kawrital ngal ana wawi laatade sababu faabude kaldal. Iɗum wawi laatade sababu sembinbinde gollidal hakkunde baale politique en dow gueɗe yogaji hono kabaru waltingol nuygal sariya talkuru kawral ngal. Iɗum wawi laatade sababu nifude baasiji ɗiɗum.
Sakiraɓe faɓidoɗo ɗon famaro mbawi ƴeɗuɗi kabaruji fuu dow helloji amen Facebook e Twitter fa dokkodokoni hakkillaji moɗon oɗo mbawi noddude dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeetati e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeetati e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Yimɓe sappo e jeɗɗon yonkiji muɓɓen Moursa Altinaire ƴaɓɓine nde gonɗo ogoro ley commune Diankabou ley o nokku gonɗo ley cercle koro nenno fusugol bombo cuuɗaɗo ley tew mayɗo goto laati sababu yonki yimɓe nenno yonkiji maɓɓe laamukoɓe o commune dokki taƴaral wiide nenno o bonanda waɗi ley o nokku Oumar Waygallo.
Ko seediɓe koliti wiide neɗɗo goto jaɗo darnoyde dabaji muɗum huuɗo kañum yonki muɗum har ba toon yimɓe ala joyen kaɓorɗe gaɗi ɗiɗo golleji nden ɓe joƴƴini ley makko to bombore. Caggal ko yimɓe ala gel ɗo gellel mati ko jiye fa ɓanta e tew makko bombore nde feƴƴiti toon yimɓe ala sappo e jeegom keddi hen. Ɗum waɗi nokku haaɓe nokku noddirteɗo gondo guru iɗum ley laamu koro. Ɗiɗo kabaruji laamukoɓe wonɓe toonɓe koliti wiide yoɗum gonga jaati. Miccitiɗen wiide fa hannde oɗo nokku ɓuuɓayi no baasiji hakkunde jaaleni worri toon jonte ƴaɓɓinoɗe gelle kuurɗe kañum en cuma toon won yimɓe ala heddiɓe hen du.
hakunde 2019 hakunde 2009 acci hake warde 2012 kondo jigi matan wonno banko gonno do lay region menaka on wattu nenno seneno menaka yudum cercle wonno wargul mabbe don ciagal ko nen wargul mabbe don wadi ciagal ko kesuji enso doka e tala witte chami nenno himbe gendi ni jettino sanne wargul o nenno wargul don nenno kankune o banko noddirte do kondo jigi ma hewbe chapande chapande nati gullidinde e mabbe ka leti dalaji 2012 e kes o udi ilenden do udi tay faato gonde handen do nenno natube ehle o bank ana gondi handen hakkunde nenno sikki sak e wembere anni ko kedjaada amen gonto menaka to Mohamed Ag Issa Faitan hebini do focci tang Umar Waygal e Mohamed Samasiyogo
e buri himbe le temetato gombe le ngeddo kesuel pamaril do buudi ndesete kondo jigima be buri himbe le temetato tawabe le ngeddo kesuel pamaril do kalisiji be buri himbe le temetato tawabe le ngeddo kesuel pamaril do kalisiji ndesete kondo jigima ciagal ko do utta fa yotti hitande 2012 bale kewde rewbe le kanyi en gonno li hen le didi lewru fevrier fedde no dirta tanu tufu ana wonno hen numéro mabbe teme didi chapantati e jeegom ko be ngatti le wakande ana buri ujnaaji chapande nay cfa fa hande be do rewbe be biya be kaaja kalismo be kewtay kede mo kanko no dirta ima wallet waraftan ko mo sifi do hen
kondo jigima mi urti non to kontu ujnaaji debadun wonno e mudu uddama wattuti allahji di ko min kasitindi joni bamtude kaliso woni ko biltaaki fa ay goto min tawaytu
gondara morade
yimbe lo wobbe jaati iwri menaka to jotti fa le ngalure bamoko de kanko no dirta di Alamin Ag itivatas holiti wiide ko wattuno le ngeddo kesuul an yaha e million CFA ka fa hande wala fu ko mo henti o andano kalis makko lati
en 2016 et 2017
wattu hitande 2016 et 2017 mi heyi non gollirde mawnato mi tawi ton secrétaire goto holti ga wiide be gondi yewtade hono fuf be bamtata golleji di e tottude kala kalis mudu be iwi do enne tawene bonna fuf wada ko fawde mabbe be nabi dun kala kalisi gondodo do denno be bawata fe wiide be ngala kalis
pier par qui que ce soit
be mbidu ngeddo kesul pamaral di iwata tonde wala fu kutteji ko yotti be ton kalisi di fu be bamti dun ne be kani hokkude jamar de ko rewata be ko kede mo kanko no dirtu cidi allamin o fa hande ko mo sifi do hen
au moins notre argent
lati fu ko kalisi amen naga en hani be tottami yonay fu ko maradun be ngartali wala fu ko be kanni min denno yoni ko be chefo
o zadera
yimbe le hewbe worbe e robe kani en goni juddibe kalisi ji mudde le ngeddo kesul pamaral ngel no dirta kondo jigima won ko Mohamed Agissa Faitan hebini ton studio tamani
kanan ko be kondo jigima jaati jokki tajaral wiide non dum wordi be kolliti wiide e be gondi e fiide dabareje yalla e be totta jonen be himbe be totdum en kalisiji mu ben e wi mabbe dum wadi sabeti dalaji buddu le hitande 2012 di le leedi meden di batte mudum gisengaji mabbe kewdi udda hono mo gaaw menaka ombori forgo agel hok e kidal kawrital be no dir festival panafricain de cinema et de la television gondudo ngnen goddugal wadde to wakadu guto burndir gongol ana jokkini gota e long metrage ngaji di mali gonneno gondi e gol dandirgol yaltinama atalatare de lesine burkina o film mobe noddir barko mo nadu hombure habe neno sukabe mali didon ngadi mojini o film dum wonno kanko Bukari Umotimbe e Abubakar Bable Daraba e wi mabbe neno film mabbe mobe noddir barko mo o ana wawi hebude genari e fespako o fabe dure dem fam kedden Umar Waygal e Mumin Sendebu
boro kumu yodon cinema idon yowi do ko jabbino kanye ko wodi nyaloma handen o dum woni ko Abubakar Bable Daraba kanye mo gollidita be pewni do o do cinema
mo meli kansane holitama wiide do janyel haabe dum woni kambar mo mi wisinami e wadum idum holita no dum wurti jaati
boro kumu yotti dalaji ko cinema jogi kanye famminde jamarnde ko tidalaji himbe le ngadobe sinimaaji jogi non kanko Abubakar Bable Daraba o holitiri wiide
on a voulu
indari martinde kabaru do torraji gadete di rewbe kanye tidalaji goddi joni hakkune haabe e fulbe yota kalembe en gila ko boyi ana hani do hebene dabare
o jabbiki don du
indari martinde kabaru do tidalaji finata wajimen hono sakkude bibe adama hen won kuleji e mbaway majjude gila arande wana joni mi mbawata majjude
le ngal do kawtan nogay e jogo bal festival cinema di njaltoji waga dugule leede Burkina Faso boro kumu an gikkana ton gikke lobbo sanne no kanko Abubakar Bable Daraba o holitiri wiide
wonde cinema sabede mi suka eni ana hani mi kollita andamen dum majjum e mo inde filmaji jutude gikke men yo hebude turufe
mekintinde on wiido do mbaawi heddaade do studio tamani ko wadi ende yambere nogay e jago berde fespa ko fa joy lewru mars warodo ndu do imma dara kajaade amen yaade isafa kaba sisugo
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
ndaaron kabaruji gondi le region ngaji meden di puddiran arandeje o dental musel en kay seññu be seññane ngadande sappo e joy lewru octobre hitande 2016 ngadi jonde beta ko damgal direction regional trésor gendi ni ko hawrintini be wi humini be don faabe kulita metalla mabbe do dabere lam o bami falade joddiji mabbe en jokkina region tatbo nenno anasi sikita betaton nenno nyawdu waji won e mube nangi hinano le lam kajulo o holitam wiyede acce hakke himbe taton nyawdu waji on sikita ma wiyede nyawdu waji nangi e mube en hakke wi horejo suudu dogotor kajulo e jambe himbe taton do en be suka betaton be nabama waddam do bamako do fa jewe le hitane 2018 be kolliti wiide himbe chapande taton nyawdu waji nangi le lam kajulo o dental société et dem kutiala fuddi altinere jappine de yottade himbe nena be nyamandeji woni do hore mubben e wi hore be de gollerde facturing nena himbe be facturing ngaji taton woni facturing ngaji tati woni e mubben fuddi gollidi wi de koran ngaji mubben tajade sakirabe do kadudi kabaruji ka kedde hedar yewtrende anawodi wassalam